Aku ciblong luna kona na patsama na ke kuplumu tsa ochima fe ambu yendi chi Chikoni anafera inedi wakonza somalo mamba ambuye ndichi mojikoni njopo sadi chifunoke vera itana gurupire nuntate ambuye ndichi mojiku Chikoni anafera inedi wakonza nsomalo mama ambuye ndichi